Miami juu ya hit.
Amona jani jani kwenda aso flani. Uko nyumbani baby nimemwacha ndani. Kwenye phone ana text vitu funny. Mina isa mini mistuki flani, yeah. And I miss a mo. Nikimuwaza moyo wangu na dundaga. Go to make a call, hey. Ajue vile moyo unapendaga, hey. And I miss a mo. Nikimuwaza moyo wangu na dundaga. Go to make a call, hey. Ajue vile moyo unapendaga. Hello.
You pull me chums. I don't care what the words and terms. All I miss is your comfort terms. Na bila shaka basi mintapona. Dema say that you pull me chums. I don't care what the words and terms. All I miss is your comfort terms. Na bila shaka basi mintapona.
Baby, would you hold on for me now? Hold on for me now. Milele, I'll be your comfort zone. All winter or summer, baby. Would you hold on for me now, hold on for me now. Milele, I'll be your comfort zone. All winter or summer. Story day, baby, usijali. Nakumiss mana upo mbali. Na elewa ubaridi kali. Na chungana na wasikutapeli. So tunda lango ni tunzie, tunzie. Ongelano wapatie. Picha yangu kumbatie usinzie. Ukini misto nipigie. Tunda lango ni tunzie, tunzie. Ongelano wapatie. Picha yangu kumbatie usinzie. Ukini misto nipigie.
Dema say that you pull me chums. I don't care what the words and terms. All I miss is your comfort terms. Na bila shaka basi mintapona. Dema say that you pull me chums. I don't care what the words and terms. All I miss is your comfort terms. Na bila shaka basi mintapona.
Baby, will you hold on for me now? Hold on for me now. Milele, I'll be your comfort zone. All winter or summer, baby. Will you hold on for me now? Hold on for me now. Milele, I'll be your comfort zone. All winter or summer. Baby, mina kazana mnani kipata. Tutadusha la ee. Najua tu watasema kisha watalala. Tutadusha la ee. Baby, mina kazana mnani kipata. Tutadusha la ee. Najua tu watasema kisha watalala. Tutadusha la ee. Baby, rushala. Sema rushala. Tutadusha la ee. Nasema rushala, rushala, rushala. Tutadusha la ee. Baby rushala, sema rushala, tutadusha la ee. Najua tu watasema, kisha watalala, tutadusha la ee.